halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-31 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waa subaxnimo isniin ah, bisha agoost waa 23 sanadka 2021. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saakii Caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeena saakay aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo hubaysan oo la wareega xaruntii maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne.
Hadda maanta waxaan haysanaa xarunta gobolka Hirshabeel, waxa la yidhaaho oo gobolka Hiiraan ay sii joogi karana ma jirayso mana jiri doonto. Marka bulshada reer Hiiraan qayladooda iyo calaadkooda iyo baahidooda la dhibtay, saas darteedaan ugu horreyn Hirshabeel mana sii jirayso. Cali aan imaan karin, kuwa joogaan joogi karin, Hirshabeel wax la yidhahna ma jiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warmurtiyeed laga soo saaray kulankii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho iyo warbixin ku saabsan dumarka Soomaalida iyo ganacsiga iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waa idiin soo jeediyo. tirada dadka laga soo daadgureeya magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan ayaa maalin walba isbedelaysa, sida uu madaxweyne Joe Biden ku sheegay hadal shalay oo axad ahayd uu u jeediyey dadweynaha Mareykanka. Wuxuuna sheegay in tiradu ay ku xiran tahay xaalada gaar ah iyo tan ammaanka ee maalin walba. Goorsii horreysay oo shalay oo axad ahaydna aqalka cad waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka soo qaadeen 7,800 oo qof magaalada Kabul 24 saac ee lasoo dhaafay. Gelinkii dambe ee shalayna aqalka cad waxa uu sheegay in tiradaasi ay ku darsoontay 5,000 qof. isku geyn waxay Mareykanku soo qaadeen dad gaaraya 3,300 oo qof toddobaadkii hore, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad. Waxaana tan iyo dhammaadkii Juulaay lasoo qaaday dad gaaraya 35,500 oo qof. 10,000 oo qof ayaa weli sugaya in laga soo badbaadiyo oo laga soo qaado dalka Afghanistan. rag hubaysan oo hore u afduubtay 100 arday ah oo dhiganaysay dugsiga sare ee magaalo ku taala waqooyi galbeed Nigeria ayaa la sii daayay 15 ka mid a dadkaasi kadib markii ay madax furasho ka qaateen wakiilla ka socday ehelada ama qoysaska dadkaasi. Raggan hubaysan ayaa qabsaday dugsi sare oo lagu magacaabo Bethel Baptist Juulaay 5-teedii. iskuulkan ayaa ku yaala banaanka Kaduna ee caasimada gobolka Kaduna, waxaana ay afduubeen 21 arday oo xilligaasi jiifa qeybta deegaanka ee iskuulka. Ardaydan la afduuba ayaa qeyb ka ahaa howlgal isku xiran oo kooxdani sida tuugada ah muddo dheer u argagixinaysay dadka ku nool gobolka waqooyi galbeed iyo weliba bartamaha Nigeria, waxaana ay geysanayeen falal xatooyo ah boob iyagoo ku darayay, waxaana ay wadanayeen lo'da, sidoo kalena dadka ayay weydiisanayeen madax furasho kadib marka ay afduubaan. tan iyo bishii December waxay kooxdana afduubatay isku geyn arday ka badan 1,000 qof. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga socotaan. waxaa xalay fiidkii warmurtiyeed laga soo saaray shirka wada tashiga qaran. shirkani waxaa gudoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ka qayb galayay madaxda maamulada dalka. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shirkan ayaa muddadii uu soconayay looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta howlaha doorashooyinka oo muddooyinkii ugu dambeeyey si gaabisa ku socday, iyadoo sidoo kalena lagu lafaguray qaabkii loo qaban lahaa doorashooyinka harsan oo ay ka mid yihiin kuwa aqalka hoose, miisaaniyadda ku baxaysa doorashada, iyo qodobo kale waxaana dood dheer kadib goluhu ay ku heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin hannaanka maamulka maaliyadda ee doorashada sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo warmurtiyeedkan saxaafadda u akhriyey
kow habraaca maamulka maaliyadda doorashada 2021 hannaanka maaraynta miisaaniyadda doorashada waxaa loo marayaa habraaca soo socda ee dhismaha guddiga maamulka maaliyadda doorashada oo ka kooban guddiyada doorashada ee heer dowladda federaalka soomaaliya heer dowlad goboleed iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ba fulitaanka xisaab bangiyadeed gaar ahaan maamulka maaliyadeed ee doorashada single treasury account si waafaqsan miisaaniyadda doorashada waxaa guddiga maamulka maaliyadda doorashada ay dejinayaan qoondada qarashaadka doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya habraaca xulidda ergooyinka doorashada ergada doorashooyinka oo ka kooban 101 ergo waxaa dooranaya golaha shacabka waxaana soo xulaya duubabka nabadoonnada ka diiwaangashan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga waxaana hubinaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ba ergada banaadiriga iyo somalilan ee ka codaynaya muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonnada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay waxaana hubinaya guddiga maamulka doorashada somalilan iyo banaadiriga waxaana korjoogtaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha
shirka ayaa intii uu socday qodobada lagu heshiiyey waxaa qayb ka ah habraaca amniga doorashada kaasoo lagu go'aamiyey in la abuuro guddiga amniga ee doorashada
habraaca amniga ee doorashada si waafaqsan heshiiskii 7-20 may waxaa la go'aamiyey ee in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo kale ah 1 ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya 2 taliyaha booliska soomaaliyeed 3 taliyaha booliska puntland 4 taliyaha booliska jubbaland 5 taliyaha booliska koonfur galbeed 6 taliyaha booliska galmudug 7 taliyaha booliska hirshabeelle 8 taliyaha booliska unsom 9 taliyaha booliska amisom 10 xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa ka mid noqonaya guddiga amniga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka b in la diyaariyo ciidan amni oo doorashada ee dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta somalilan banaadiriga guddoonka labada aqal ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si golaha wadatashiga qaran waxa uu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada d in guddiga amniga doorashada ay golaha wadatashiga qaran siiyaan warbixin joogto ah
ugu dambayntii qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in liiska musharaxiinta aqalka sare ee somalilan ay si wada jira u soo xulaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi waxaana ka hubinaya sida warmurtiyeedka lagu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirkan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee warmurtiyeed ay ka soo saaraan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah waxaana jira kulamo hore oo waxyaabihii ka soo baxay aan la dhaqangelin iyadoo mar kastana ay wax iska beddel ku yimaadaan habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyo iyo waqtiyada loo asteeyo in doorashooyinku ku qabsoomaan waxaana dadka siyaasadda oo darosa ay walwal ka muujinayaan in doorashada soomaaliya ay noqoto mid sii daba dheeraata marka la eego in madaxda shirka ka qayb gashay qaarkood aanay soo dhammaystirin ilaa iminka xubnihii ku mateli lahaa aqalka sare xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo la baxay badbaado hiiraan ayaa caawa la wareegay ama xalay la wareegay xarunta maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne iyo taliska guutada shanaad qaybta 7-20aad ee ka howlgasha deegaanka hirshabeelle warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
ciidankan xalay la wareegay xafiisyada maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa hogaaminaya korneel cabdulaahi bare cilmi abaanduulihii hore ee ciidamada dowladda guutada shanaad ee ka howlgasha gobolka hiiraan iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellaha dhexe nuur dheere ciidanka gadoodka sameeyey ayaa waxay ku hubeysan yihiin baabuurta dagaalka korneel cabdulaahi bare oo xalay warfidiyeenka kula hadlay xarunta looga arrimiyo maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay ka gadoodeen
caawa waxaa farxad ii ah anakoo ciidankii badbaado hiiraan ah inaan si nabadgelyo ah kula wareegnay xaruntii gobolka Hiiraan laga xukumaayay ayadoo wax dhiigo aysan ku daadan. Waxaana kalifay in la badbaadiyo shacabka reer Hiiraan. Markay yimaadeen niman ka socda badbaado qaran oo waxay rabaan inay gobolka ay ka sameeyaan, way noocu tumi weysay haddaan nahay saraakiishii ka soo jeeday gobolka Hiiraan. Waxaan go'aansanay in naftayna iyo maalkayna iyo dhiiggeyna aan u hurno badbaadada gobolka Hiiraan. Waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay soo farageliso arrinka dhibaatada ka ah oo shacabka reer Hiiraan loogu tumanayo inay soo farageliyaan, si degdeg ah u soo farageliyaan. Annaka dowlad ma weerarin, dowladdii aan nahay, laakiin waxaa ka dhiidhinay dhibaatada halkan ka jirta. Ciidamadu way la wareegeen xarun kasta oo ama labagalay ha ku taalo ama ha ku taalo xaruntii gobolka. Halkan waxay idiga hadlay waa xaruntii gobolka.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Dheere oo qayb ka ah saraakiisha la wareegtay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa si cad u sheegay inay kasoo horjeedaan safar lagu waday in maanta beledweyne uu ku tago madaxweynaha heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe.
Hadda maanta waxaan haysanaa waa xaruntii gobolka heer Shabeelle. Wax la yiraahdo oo gobolka Hiiraan ay sii joogi karana ma jirayso mana jiri doonto. Marka bulshada heer Hiiraan qayladooda iyo cabaadkooda iyo baahidooda la dhibtay, saas darteedaan lagu horreynayo heer Shabeelle. Mana sii jirayso, Cali aan imaan karin, kuwa joogaan joogi karin, heer Shabeelle wax la yiraahdo ma jiraan.
V o a waxay dhankooda xiriir la sameysay madaxda sare ee maamulka heer Shabeelle iyo kan gobolka Hiiraan, midkoodna telefoonka kama jawaabin. Warar aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in maanta oo Isniin ah lagu waday in magaalada beledweyne uu gaaro madaxweynaha heer Shabeelle Cali Guudlaawe, iyadoo qabanqaabada soo dhaweyntiisuna ay ku howlanaayeen xildhibaano iyo siyaasiyiin maalmahan beledweyne ku sugnaa. Xiisadda heer Shabeelle ayaa cirka isku shareertay kadib dhismihii labaad ee maamulka oo odayaal iyo waxgarad beledweyne ku sugan ay saluug ka muujiyeen dhabihii loo maray. Xuseen Xasan Dhaqane, V o a, magaalada Jowhar.
Mar kale ayaan idin leenahay aroor wanaagsan. Haweenka Soomaalida oo waayihii hore aada ugu yaraa ganacsiga ayaa muddooyinkii dambe si weyn uga dhex muuqday noocyada kala duwan ee soo kobcaya ee dhaqaalaha. Inkasta oo ay jiraan haween badan oo danyar ah oo suuqyada la fariista badeecado yaryar oo ay ku quudiyaan qoysaskooda, haddana waxaa jira haween ka tagay wadamada qurbaha oo sameeyey ganacsiyo beryihii hore ragga uun gaar u ahaa. Sahre Cidlo Nur ayaa warbixintan ku eegeysa haweenka qurbaha ka tegay ee soo kordhiyey ganacsiyada ay markii hore haweenku ku yaraayeen.
Haween badan oo ka tegay wadamada qurbaha ayaa ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey magaalooyinkii ay tegeen. Dumarkan oo intooda badani aanay hore u lahayn ganacsiyo amaba aanay shaqo ganacsiya hore uga soo shaqeyn, ayaa la yimi fikrado ganacsi oo guuleystay oo ay haatan muddo dheer soo wadeen. Aamina Faarax Caarshe waxay ka tagtay dalka Maraykanka waxaanay ku noqotay Somaliland. Haatan waxay leedahay 3 shirkadood oo soo kala saara milixda, kalluunka iyo samaynta doonyaha. Aamina waxay fiyoweeda uga warantay sidii ay ku bilowday ganacsiga iyo caqabadihii ka hor yimi.
Markii ugu horeysay Soomaaliland kusoo noqdan ka imi Mareykan, ayaa waxaan jeclaystay inaan dadkayga u sameeyo macmacaan. Waxaan furay arrinta la yiraahdo inaan sameeyo bakery iyo pastry baa jira adduunka la sameeyo wixii la cunayo. Marka pastry waa macmacaanka, bakeryna waa wixii ruudhida iyo waxa laga sameeyo. Marka pastry baan keeno qalab badan baan induuniisa ka keenay. Adigu taas way iga xirmatay anigoo muddo waday 2 sannadooda. Waxaana igaga xirmatay waxa weeyaan dadka diaspora, dadka dibadda ka tagay qurba joogee damcayna waddankooda dib ugu noqdaan. Hal jeer waxaan sameyn research.
Aamina kumay niyad jabin ganacsigii hore ee u shaqeyn waayey, balse gees kale ayay uga wareegtay.
Waxaan bilaabay kolkaa bal milix inaan soo saaro. Taa milixdana waxay igu kalifay dekedda berbera anigoo taagana alabihii soo degaysa. Waxaan arkay milix yama laga keenayo. Markaasaan badda way isku dhadhan, iyaguna geestaasi ka degan, idinkuna geestani. Maxaa milix dadkaagu samaysan waay? Wallaahi milix laa sameeya. Marka midda kale waxaan ku fikirayay waxa Itoobiya aan geyno qaadka dhaafsano. Marka waxaan milixdaas Itoobiya geyn karta. Marka laakiin halkii laftirkeedii baa milixdii iyo kalluunkii iyo dunyo samayntii intiiba ka sameeyey. Fikradaha qaaliga abaa igu dhaliyay.
muddo kadib way sii ballaarisay shaqadeeda ka faa'iidaysiga khayraadka badda.
Markii 2000 waxaan bilaabay kaluun, waxaan bilaabay milixda, 2004 waxaan bilaabay kaluunka, 2005 waxaan bilaabay dunya sameeyo. Marka milixdun baa yara xiranto u baahan know-how, waxaan se wadaa still ilaa hadda shirkad kaluun oo leeyahay Gulf Fishing Company baan leenahay qoys ahaan. Waxaan leenahay oo kale haddana dunya sameynta oo leeyahay Berbera Fiberglass Factory oo dunyahana Berbera lagu sameeyo, tawaangidana halkaas lagu sameeyo, ilaa iyo Jabuuti waanu geynaa.
Geesta kale fanaanada Sahra Axmed Maxamuud Sahra Halgan oo ka tagtay dalka Faransiiska ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay makhaayad cunto oo noocedu aanu hore uga jirin dhulka Soomaalida. Maqaaxidaasi oo lagu magacaabo Hidadhowr waxay dadweynuhu u tagaan caweys, dhageysiga heeso si toosa loo qaadayo, iyo cuntooyinka wadaniga ah oo hab casriya loo farsameeyey. Sahra Halgan ayaa ka waramaysa fikradda Hidadhowr iyo hanaanka dhismayaasheeda.
Magaalada Hargeysa waxaan ka hirgeliyey meel ay leedahay Hidadhowr. Marka waxaanu ka dhisnay qof Soomaaliyeedii, baanu ka dhisnay ardayad iyo yaryaro iyo kiyo waaweyn baanu ka dhisnay. Waxaanu maxay hayday deeqnooyinkii hidiye dhaqanka shuuradii baa lagu kariyaa, garowgii baa lagu kariyaa, farcadii baa lagu kariyaa, dubagii sixinka ahaa, muqmadii laxooxdii oonu ka bedeloonu hibaaqu bixinay. Waxyaabo badan baa lagu sameeyaa. Maxay hayday duqofkii baad ka helaysaa, waxaad ka helaysaa hilibbeelkii oo huurisa, arigii oo huurisa, kalluunkii baad ka helaysaa. Waxaanu isku daynay wixii waddanka laga helayay inaanu ka samayno dee hidiye dhaqankii, maadaama anigu xagga dumarkaan u xagliyaayo waxaan jecelahay. Markaad dib ugu noqoto taariikhdeena, raggu ee inay geel dhaqdaan ama geel soo dhacaa ama maxay hayday geel aruuriyaane waraabiyaan mooyaane, dee dumarkaa shaqo kulahaa aqal dhisaan oo ay de reerka aqalka u dhisaan. Halkan imika daaraha la dhisay ninkii hebel aqal horta ma soo dhistay. Ninkan waxaan isii dumarkiina qaaliga ahaa ee wanaagsanaa, ee intay geed dan diiraan mayraxda ka sameynayay kabada, ee aloolka sameynayay, ee cawska xariirka lehee, saddexlaha lehee, shanlaha lehee, toddobaalaha le sameynay, wuxuudii haddaad soo bandhigto maxaa ka qoran.
Sucaad Carmiye Odowa oo ka tagtay dalka Britain ayaa iyaduna hirgelisay goob cuntooyin kala duwan lagu sameeyo oo lagu magacaabo Cafe Lalays. Waxay sheegtay in makhaayadeedu ay ugu tala gashay mid lagu tababaro shaqaalaha nidaamka casriga ah ee soo dhaweynta macaamiisha iyo anshaxa dadka goobta iskugu imanaya.
24 sanadood baan ka maqnaa dalka, deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkaygu ahaa aan weligay ku fikirayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelayso. Horta Cafe Lalays ma noqonayo meel shaqo loo imanayo, laakiin iskuul oo kalan ugu talagalay inuu noqdo, ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa, sidii dadka loola macaamili lahaa, sidii waxaan u baranay meelo balbalaaran oo in laba qof haday isyimaadaan aan qaylada waxba la cuni karin, inaanu dadka muxuu ahaye sidii wax loo cuni lahaa iyadoo meeshu yartahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajaadii. Dadka ii shaqeeya waxay baranayaan sida ay miiska maartay lagu cunayo, malqacada halka la dhigayo, fooga halka la dhigayo, koobka halka la dhigayo, keebaakii biyaha, keebaakii sharaabka. Marka horta waa iskuul dan oo ma aha maarta saynu u baranay sixniyadii laysku soo tuurayo kale. Marka inay sanqada yareeyaan, inay muxuu aha sida iyagu laftigoodu isu represent gareen lahaayeen.
Haweenkan ayaa dhammaantood sheegay in markii ay shaqooyinkan bilaabayeen mid kasta loo sheegi jiray inaanay fikradani soconayn, isla markaana aanu noqon doonin ganacsi muddo dheer jira, balse haatan muddo sannada ah kadib ganacsigoodu wuxuu noqday mid midho dhala.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Xilliyada xagaaga waxaa magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ka da'a roobab xoogan oo dabaylo wata, waxaana ay sameeyaan ama saameyn weyn ay ku yeeshaan qabowga dadka barakacyaasha ah ee aan awoodin in ay deegaan sidaan goobo ay gabaad ka dhigtaan, waxaana sii kordhaya cabashada dadkaasi ka imaaneysa, waxaana dhibaatada dadkaasi ka haysata ka hadlay maamulka Jubbaland. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Iyadoo maalmihii u dambeeyey roobab xoogan ay ka da'ayeen magaalada Kismaayo, ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, kuwaas oo aan haysan goobo ay gabaad ka dhigtaan oo ay kaga badbaadaan dhaxanta iyo roobka da'aya. Mana jirtay ilaa hadda cid si gaara wax uga qabatay dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Uba Xasan Cadde, gudoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa v o a u sheegtay in xilliyada habeenkii ay adag tahay in dadka barakacayaasha ahi ay hurdaan roobka da'aya awgeed iyo dhaxanta jirta, sidaa darteedna aysan haysan goobo ay deegaansadaan iyo sidoo kale gargaar intaba. Waxaana ay faahfaahinaysaa dhibaatooyinka xilligan haysta dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo.
Maxayto roobka nagu da'ayo dadku waxaa waaye qabow baa laayay, guryo ma haystaan, cooshaday ku nool yihiin, bacyaal ma haystaan, aada bay u dhiban yihiin. Marka ilaahay idinkii maasha allah aada buu roobka nagu da'aya, guriga waa roob hoos kaasoo galay iyo roob cirka kor kaaga imaado. Dhibka haysta waxaa weye roobkii baa da'ayo, dadkii guryaha kama soo bixi karaan, meeshu waa buushasha xun isasaaran, maxayto biyuhu ay daadayaan. Marka waxaa haysta biyo hoosta kasoo galahayo oo dhibaato weyn baa maxayta ka jirto. Maxayto banaankiina ma bixi karaan, meerkoo ay aadaana malaha oo hadda maxayto ay gurmadaan oo ay dadka ilmaha yarkay geystaan ma haystaan. Tuugadii baa kusoo gabanayso oo tuugadii baa soo galayso waxay haystaan ka qaadanayso.
Inkastoo dhibaatooyin aada u culus ay haysto dadka barakacyaasha ay ku nool magaalada Kismaayo, islamarahaantaana aysan jirin cid si gaara wax uga qabata dhibaatooyinka haysta, ayaa haddana arrintaasi waxa ay v o a wax ka weydiisay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. Waxaana wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatooyinka ay qabaan dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Wasaaraduna way ka warhaysaa xog dhab ah oo annagoo kaashanayna hay-adda qaxootiga barakacayaasha Jubbaland ayaan waxaan helnay dadka baahan ee id bska dhaataagooda way nagu wareejisay oo waan ka warhaynaa. Maadaama ay bilow tahayna waxaan iska kaashan doonaa dadkaas sidii xal waara loogu helaa. Waxaan rabnaa in laga baxo dhibaatooyinkan mar walba soo noqda oo ay sababaan musiibooyinka sida fatahaada iyo abaaraha sidii xal waara loogu helaa, oo dadkaas ay u noqon lahaayeen dad muwaadiniin ah, xaqii maxallahay muwaadiniinka ay hel lahaayeen ay helaan. Ciddii beer falayso beera ay beeraha fashaan, ciddii xoolo dhaqanayso xoolo dhaqato. Wasaaradda bishan gudaheeda shirar badan ay gashay oo hay-adaha caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay aan la galnay, oon ka wada hadlayna sidii dadka dhibaataysan ee barakaca ha noqoto ama kuwa muwaadiniinta oo tabaalaysan ha noqoto iyo kuwa ku kasoo guryo noqday xerooyinka qaxootiga ha noqoto sidii loogu heli lahaa xal waara.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa ka hadlay hay-adaha samafalka ee inta badan sheega in ay wax u qabtaan dadka danyarta ahi ee ku tabaalaysan magaalada Kismaayo, kuwaasoo uu sheegay in kulamo gaargaara ay la qaateen hay-adaha, isagoona sheegay in uu kala hadlay sidii looga hortegi lahaa wax ka qabashada dadka dhibaataysan ee ku nool magaalada Kismaayo.
Wasaaradda gargaarka shaqada ugu muhiimsan ay qaban doonto waxaa waaye isku xirka hay-adaha gargaarka. Markaan leenahay hay-adaha gargaarka in laisku xiro, waxaa waaye waxaa loo samayn doonaa system iyo database oo lagu keediyo hay-ad walba shaqada ay qabanayso ee meesha ay ka qabanayso tayada uu leeyahay. Waxaa jirta hadda tusaale oo kale, diyaaradaa la soo kirayne, diyaaradda waxaa laga yaabaa waxa ay wado $800 inuu yahay, waxaa lagu soo kiray diyaaraddana $10,000 ay tahay. Waxaas in lagala xisaabtamo waxyaalaha hadda aan shirarka markaan galay aan kala hadlay ka mid tahay in isla xisaabtamo dhab ah lagu samayn doono.
Xilliyadan oo kale oo ah xilliga xagaaga, waxaa ka da-a magaalada Kismaayo roobab kuwaasi oo wata dhaxan aada u tiro badan, waxaana dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa barakacayaasha soo food saarta dhibaatooyin dhanka nolosha ahi maadaama ay ku nool yihiin baco iyo cooshado laysku xirxiray, waxaana aada u adag in ay helaan goob ay kaga badbaadaan dhaxanta habeenkii dhacaysa. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, wararka ka imanaya magaalada London ee dalka Britain ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay lagu dilay xaafadda Leyton ee bariga London qof Soomaali ah. Magaaladaasi waxaa degan Soomaali fara badan, waxaana la sheegay in qofkaasi la geeyay cisbitaal aan goobta ka fogeyn ama meesha uu dilku ka dhacay. Booliiska London ayaan weli shaaca ka qaadin magaca qofka la dilay ee Soomaaliga ah. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa Ridwaan, waxaan aragnay inagu ninka Soomaaliga ah oo meesha dhibka ku qabsaday oo nabar surka dhinaca aan u malaynayo mergiga inuu yahay halbowlaha wax looga dhuftay marka exactly cidii ku dhuftay maarkay laakiin markaas meeshuu saa intuu qabtay ninkaas waa dhacay leeyoon baan u fiirinay oo Soomaali baa la yiri marka markii aanu aragnayna waanu aqoonsanay wajahantiisa waayo xaafada eriyada ayaanu deganayn nin dhalinyaro ah oo daadiisa ilaa 30 jir meelaha ku qiyaasanay oo buu ahaa cidii ku dhufatay ma garan karno laakiin kolay nin soomaaliya uu yahay dhibkaasina ku dhacay ayaanu cadaynaynaa
maxaa dhacay kadibna
kadib abaar kadib waxaa dhacay gaari shacab oo kalaaba u yimi oo dad caafimaad gurmada nin soomaaliya meesha joogay ayaa kolay sida nolo sheegay wacay booliiska marka intaan booliiska iman waxaa yimi gaari yar oo karoola ayaa yimi laba qof oo oday waxaa kasoo degay gurmadka degdeg ah waxbay ku qabteen gargaar ba u fidiyaan adugu markii dambena waxaa yimi ambalaasyo badan iyo booliis iyo aad baa loogu gurmaday ilaa diyaarad baa timi marka inta dadaali karaan way ku dadaaleen laakiin sida nooga sheegay inuu gadaal dam ka dhintay ayaa nooga sheegay laakiin meesha nooga baa lagaga qaaday markii isagoo qalan bayaal ku socdaan baan arkaynay
wax ka dhaceen marka waa layton
waa layton waa lee bridge road
xageed joogteen idinka markii ay wax dhacayeen
laamiga dhinaca laamiga uu ka jooga meelba yuu deganaa hodheela dhinaca ka anaguna ka joognay oo laamiga weyn bahay wey baa noo dhaxay laba hay wey baa noo dhaxay weyn oo hay waa taqaanaa laamigu waa laba wey marka ta dhinaca kalaanu ka taagnayn dhismaha dhismayaasha hoostada aan taagnayn maqaayada soomaali oo ayaa meesha ku yaal maqaayadahaas ayaan hortaagnayn marka hal mar ayaa meesha buuqa ka dhacay deetana waa ka garanaysaa kalaamigu markuu meesha ka dhaco dadku qaarna way ku yaacaan qaarna waxoogaa way ka digtoonaadaan marka qaar ku yacay way jiraan dadkii wixii dambeysi waxaa la yidhi intaa kareen baa ka dhacay meesha yaan lasoo dhawaan sidaasaa markaa sida markiiba boolis ayay marka saasaan xogaaga yar way hakanay laakiin waanu arkayna waxa meesha ka socday iyo qofka uu yahay iyo meesha waxaa lagaga dhuftay intaba waa arkaynay laakiin ciddii ku dhufatay markaa ma arkay waa soomaali iyo waa dhacay iyona waxaasaan la kulannay meesha
waa xaafad soomaalida ay ku badan yihiin
soomaalidu way ku badan tahay marka dadku waxa weeye meesha waaba soomaali miiran weeye marka dadka qaar ba waxay ku leeyihiin nabar guduhu kala soo baxay isagoo ku yaal mar qaar waxay ku leeyihiin banaanku isagoo meesha saasaan aragnay marka kolley ilaahay baa garanaya ma arkin anagu oo qofku wuxuusan arkin inuu sheego ma laga facan yahay
waayahaydiga ma taqaanay qofka dhintay
niyo waan aqaanay tiro ka saddex goor baa iska soo warbaxnay maqaayad meesha ku taal uu iman jiray uu ka qaxaweyn jiray shaa uu ka cabi jiray in dhalinyaraha buu ahaa subax laba subxood meelahaasna waanu isatalaanay xaafadda wuu ku cusbaa muddo 20 meelahaas ayuu imin jogaa rajeynayaa eriyadan
kaasi waxa uu ahaa Bashaar Cabdirasaaq oo ahaa goob jooga ku sugnaa goobta dilkaasi uu ka dhacay oo u warramayay wariyahena Ridwaan Xaaji Cabdiweli markana codka macaani Axmed Naaji Sacad ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeena aroornimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. U.S. President Joe Biden said Sunday the U.S.-led evacuation of Americans, at-risk Afghans, and others from the Kabul airport accelerated this weekend, although it remains vulnerable to threats posed by the Islamic State extremist group. 1 week after the Taliban completed its takeover of Afghanistan by capturing Kabul, Biden said discussions are underway among military officials about potentially extending the airlift beyond Biden's August 31st deadline. He said the hope is that we will have to not extend, but there are discussions, he said, suggesting the possibility of the Taliban will be consulted. Since August 14th, 1 day before the Taliban entered Kabul, the airlift has evacuated 28,000 people. Biden said that it included 11,000 who had deported from Kabul in a 36-hour period over the weekend, but he did not provide any details. After addressing the evacuation in Afghanistan, Biden noted that the Islamic State poses a threat as American troops seek to evacuate the thousands of U.S. citizens and Afghan allies. He said the longer U.S. troops are on the ground, it increases the chance that the group will attempt to strike innocent civilians and American personnel near the Hamid Karzai International Airport. The extremist group has long declared a desire to attack America and U.S. interests abroad, and it has been active in Afghanistan for years. U.S. soldiers have set up 70 military tents at Germany's Ramstein Air Base as they prepare to shelter up to 10,000 evacuees from Afghanistan. The current capacity of the air base is 5,000 people, but it is meant to serve as a temporary location for up to 10,000. That's according to a U.S. official. Video released by the U.S. Department of Defense showed U.S. soldiers at the base providing assistance to Afghan families who have to undergo a 3-day quarantine in accordance with anti-COVID-19 measures. This is VOA News. Russian President Vladimir Putin said on Sunday that the conflict in Afghanistan directly affects the security situation in Russia. Putin criticized an idea of some Western countries to send refugees from Afghanistan to neighboring Central Asian countries while their visas to the United States and Europe are being processed. He said Russia does not want Afghanistan militants arriving under the cover of refugees. Vice President Kamala Harris is meeting with Singapore's president and prime minister as she kicks off a visit to Southeast Asia, focused on strengthening ties and with key allies in the region. It's a task complicated by the chaotic U.S. withdrawal from Afghanistan. Trip, which brings Harris to Singapore and then later to Vietnam this week, is aimed at broadening cooperation with both nations to offer a counterweight to China's growing influence in the region. She is expected to address economic and security issues, as well as efforts to combat the COVID-19 pandemic. German Chancellor Angela Merkel offered reassurances on Sunday that Ukraine would not suffer from the construction of Russia's Nord Stream 2 pipeline. On her final visit to Kiev before retiring as chancellor next month, Merkel said the gas should not be used as a geopolitical weapon by Russia and that Germany would impose new sanctions on Moscow if necessary. Germany has given financial assistance and diplomatic backing to Ukraine since Russia's annexation of Crimea in 2014 and the outbreak of war in the eastern Donbass region between Ukrainian troops and the Russian-backed forces in the same year. In Israel's COVID-19 wards, doctors are now learning which vaccinated patients are most vulnerable to severe illness. This is amid growing concerns about instances in which the shots provide less protection against the worst forms of the disease. Around half of the country's 600 patients presently hospitalized with severe illness have received 2 doses of the Pfizer Inc. PFE-N shot. That's a rare occurrence out of 5.4 million fully vaccinated people. The majority of these patients received 2 vaccine doses at least 5 months ago, and they're over the age of 60, and also they have chronic illnesses known to exacerbate a coronavirus infection. They range from diabetes to heart disease and lung ailments, as well as cancers, inflammatory diseases that are treated with immune system suppressing drugs, according to Reuters interviews. And finally, the Reverend Jesse Jackson and his wife Jacqueline are remaining under doctor's observation this Sunday at a Chicago hospital, and they were responding positively to treatments for COVID-19, according to their son. The couple, married for nearly 6 decades, were admitted to the hospital a day earlier. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, August 23rd, and here are some of the stories we are covering. Uganda vows to continue helping South Sudan parties until peace is achieved.
For us, Uganda, we are concerned that all the parties in this agreement must be able to fulfill their responsibilities.
Zambia's Law Association says the outgoing president has constitutional backing to free prisoners. Major players in Kenya's Build the Bridges initiatives react to a court ruling on the issue. And Rwanda deports Paul Rusesabagina's Belgian lawyer.
The visa that he was accorded is the V1 type, is the visitor's visa, which allows the bearer to visit the country but not conduct any remunerated work, any employment.
And Malawi farmers are concerned about rising fertilizer prices. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Uganda's Foreign Minister General Alhaji Abubakar Odongo Jeje says President Yoweri Museveni's administration is working with all stakeholders in South Sudan to resolve the challenges facing the youngest African country. Implementation of South Sudan's 2018 revitalized comprehensive peace agreement has been a difficult task due to disagreement between the two main parties to the agreement. Foreign Minister Odongo Jeje tells VOA's Peter Clotty via Skype that Uganda will continue to offer support to ensure South Sudan's stability and progress.
For us, Uganda, we are concerned that all the parties in this agreement must be able to fulfill their responsibilities. So as we are speaking now, we are on a trajectory of a return to the negotiating table, a return to each party fulfilling its responsibility in implementing the revitalized peace agreement in as far as it was signed.
Well, Mr. Foreign Minister, there have been concerns that in spite of the engagement of IGAD, in spite of your president, President Museveni, acting as mediator and speaking with the stakeholders in South Sudan, it appears there seemed to be no way forward. What do you think can be done to ensure the full implementation of these peace agreements signed previously, so South Sudanese citizens can operate their businesses and can live freely without any fear of danger or being attacked by anybody?
That's true. I have had opportunity to interact with various authorities, both inside South Sudan, as well as representatives of the United Nations Secretary General in South Sudan on this matter. And what has become apparent and clear is that we may require to move in the direction of lifting sanctions that were imposed on South Sudan in order to free them to be able to maneuver and do a little more in order to establish peace and security in that part of the world.
Moving forward, Mr. Foreign Minister, what is the way forward for South Sudan in your view as Foreign Minister?
First of all, the greatest ingredient in peace for South Sudan, and indeed for many countries, is the ability of the country to govern itself. If South Sudan does not have the instruments and tools to do so, peace may not be there. So first and foremost, we would like everybody to help South Sudan to establish a unified military force with a unified command, which will then be able to give government the muscle and the ability to implement many other activities. We would like everyone to encourage and to assist South Sudan to do that. Then we can speak of an instrument that government can use in order to be able to establish peace and security, and other activities can then follow.
Thank you very much, Mr. Foreign Minister, for speaking with the Voice of America News.
My pleasure indeed.
That was Ugandan Foreign Minister General Alhaji Abubakar Odongo Jeje speaking with VOA's Peter Clotty via Skype. As Zambians gear up for tomorrow, Tuesday's inauguration of President-elect Hakainde Hichilema, the pardons announced last week by lame duck President Edgar Lungu have been generating widespread public debate. President Lungu last Thursday pardoned about 60 prisoners. However, some Zambians question some of those pardons because they say they are cases were high profile and were still pending before the courts. Abiwude James Shonga is the president of the Law Association of Zambia, a non-partisan statutory body that encourages adherence to the rule of law. He says outgoing President Lungu's pardons are supported by the Zambian constitution.
What we said in that article is that during the transitional period, that is between time that the Electoral Commission of Zambia has announced that a person has won the presidential election and inauguration, between that period, the president does continue to have a certain constitutional powers, the power to make new appointments. And we concluded that even during the transition period, the president of the Republic of Zambia, the outgoing president, does have the power to exercise the prerogative of mercy. But this is subject, of course, to the provisional requirement of advice being given to him by the advisory committee, which is also provided for in the constitution.
With these pardons and with the constitutional backing, is there a limitation to what the president can do as a lame duck president?
Yes, there are limitations. He cannot make appointments because his role right now is merely to wait as he exits after the inauguration, which and the new president comes in. So there is a piece of legislation in Zambia, which is Act Number 32 of 2016, which deals with a transition. And in that piece of law, there is power given to a committee, which is simply called the Inauguration Committee. This committee is headed by the Secretary to the Cabinet. The committee is responsible for certain statutorily allocated functions during the period of transition.
Some Zambians say that some of the pardons are questionable. For example, in the case of Chishimba Kambwili, who was charged with 3 counts of forgery, and he's released on bail. Some say that he has even fomented tribal hatred.
There's a lot of public sentiment. As you are aware, people are still talking a lot about his pardon. And as the Law Association of Zambia, what we have done is focused our statement on the legal provisions surrounding a pardon. Now, all of these matters to do with who gets pardoned are the preserve of the advisory committee. That is our law in this country. The advisory committee is the one that sits, deliberates, and comes to the conclusion as to who they will recommend for reasons that they have, and then they make that recommendation. If you are going to speak about the law, the question will really be, was there a recommendation for the persons that have been released made by the advisory committee? That is the focus of the Law Association of Zambia. You see, now whether these pardons have benefited people who the public believe were not perhaps meritorious, because there will be views from different sections depending on what agendas that people are driving.
Thank you so much, sir.
My pleasure.
Abiwude James Ishanga is president of the Law Association of Zambia, a non-partisan statutory body that encourages adherence to the rule of law. He was speaking with us from the Zambian capital, Lusaka. The Rwandan government on Saturday deported a Belgian lawyer who it says was illegally conducting legal services in Rwanda. Vincent Lorkin is a Belgian lawyer said to be one of the lawyers representing Paul Rusesabagina, who was arrested by the Rwandan government a year ago and has been on trial for charges including terror activities. Yuji Uwimana has details from Kigali.
Rwandan traffic police Saturday drove Belgian lawyer Vincent Larkin Ferdinand to the airport to deport him on the next flight home after being declared persona non grata. Addressing journalists in Kigali, the Director General of Rwanda Immigration and Emigration, Lieutenant Colonel Regis Gatalaiha, said Vincent Larkin Ferdinand flow to the ground on the immigration laws.
He has been here since the 16th of August. He was allowed entry into the country on the basis of his declared purpose of visit, and he was accorded entry for 30 days from the 16th of August. The visa that he was accorded is the V1 type, is the visitor's visa, which allows the bearer to visit the country but not conduct any remunerated work, any employment.
Last Friday, Vincent put on a legal gown and went into the courtroom as a lawyer. Photos of him sitting with the lawyer of Paul Rusesabagina, Katela Kashabana, circulated on social media. Gwanda Bar Association announced on Twitter that it did not give Vincent Larkin authorization to perform legal services on Gwandan territory. A part of the tweet reads, Rwanda Bar Association notes Vincent Larkin today appeared in court as a lawyer in a lawyer's gown. Although he is not a member of the Rwandan Bar Association and is not allowed to practice in Rwanda, he has been requested to explain his behavior. Gwanda's Directorate of Immigration and Emigration says Larkin knowingly violated the law because his request to get authorization was denied by the bar.
We were surprised to see that he appeared in court in one of the proceedings of the court in an attire that shows that he was really practicing as an advocate, which he was not allowed to do. For him to be able to do that, he was supposed to get a clearance from the Bar Association of Rwanda. And after that, he was supposed to come to immigration to secure a work permit. So we had to check whether he had been permitted or accredited by the Bar Association and received confirmation that he has not secured that accreditation. He did it on purpose because he tried to get that accreditation, and the feedback from the Bar Association was that, no, you are not allowed to do that because we don't have such arrangement with the Bar Association of the Belgium.
In one of his court hearings, Paul Rusesabagina challenged the court's jurisdiction, saying that because he is a Belgian by nationality, he should be tried in Belgium. The verdict in the case of Paul Rusesabagina and his co-accused was supposed to have been rendered last Friday, but the court delayed it. The High Court Chamber for International and Cross-Border Crimes adjourned the trial to 20th September 2021. Eugene Uwimana for VOA Daybreak Africa, Kigali, Rwanda.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, August 23rd. In Kenya, some of the major players in the Building Bridges Initiative, the BBI, have been speaking out following Friday's appeals court ruling declaring the BBI amendment unconstitutional. The court upheld a ruling by the Kenyan High Court permanently sealing its fit to amend the 2010 constitution. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, there have been mixed reactions to the court ruling from Kenyans of all calibers.
The seven-judge appellate court headed by Justice Daniel Musinga ruled that it was against the constitution for President Uhuru Kenyatta to initiate changes to the constitution through the popular initiative route, which is only reserved for the citizens or the parliament.
The president does not have authority under the constitution to initiate changes to the constitution, and that a constitutional amendment can only be initiated by parliament through a parliamentary initiative under Article 256 or through a popular initiative under Article 257 of the Constitution.
The Building Bridges Initiative was born when President Kenyatta and opposition leader Raila Odinga had a truce in 2018 after protracted violence following the 2017 general elections. Odinga conceded the verdict and said he will not appeal at the Supreme Court. Instead, he urged Kenyans to move on and shift focus to preparations for the 2022 general elections, where he would be contesting for presidency for the fifth time. Odinga spoke on Saturday in his first reaction to the court ruling while attending a funeral in Western Kenya.
We respect the court ruling because that is their job. They studied the case and made that decision. We are used to such court decisions. BBI ruling is just a minor setback, but we move on regardless. We now shift our focus to the upcoming elections.
Deputy President William Ruto, who some say no longer reads from the same script as his boss, President Kenyatta, and has been a BBI opponent from the onset, approved Friday's court ruling and lauded the judiciary for being independent. While addressing journalists on Saturday from his Nairobi home, Ruto said the Court of Appeals decision proves that Kenya is governed by the rule of law and not the rule of men.
The court decision reaffirms that Kenya is a country governed by the rule of law, not the rule of men, where the constitution and the sovereignty of the people are supreme and not the political elite. However, no one has lost and no one has won. It is a win-win for both the people and the constitution. I laud the courage of the judges who have bravely defended the constitution. God bless them.
Ordinary Kenyans have also been expressing their views on the ruling. 35-year-old businessman from Nairobi, Daniel Kimani, says he approves the ruling because since the onset of BBI, the government's attention has shifted from more important matters like cushioning Kenyans from the hard economic times occasioned by the COVID-19 pandemic. Kimani urges the government to use the resources that has been allocated for the BBI referendum to revive the economy.
I'm very happy with the Friday ruling on the BBI. Since the onset of this BBI, the government has been pushing for it, forgetting other important aspects such as the citizens and also how we can revive our citizens from the ash effects of the pandemic. But now that the BBI has been ruled out, I'm urging the government to please use the money that had been set aside for the referendum.
If it had passed, the BBI would, among others, expand the executive structure by introducing the post of Prime Minister and two Deputy Prime Minister positions. According to BBI proponents, the changes are necessary to provide a long-lasting solution to recurrent divisive politics experienced in Kenya after every election. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Farmers in Malawi say the rise in fertilizer prices is likely to affect production in this agro-business Southern Africa country. Lamech Masina reports from Blantyre.
Jago Bwenyirongo is Chief Executive Officer for Farmers Union of Malawi.
Most farmers in Malawi are poor, and it's quite a struggle for farmers to access fertilizer, even at the prices that they were like last year. And so with the increase that we have seen this year, that means it is pushing more farmers to a bracket where most farmers won't be able to access fertilizer.
Fertilizer prices have hit an all-time high in Malawi, with a bag weighing 50 kilograms now selling between $40 and $50. This is almost double the prices of last year. Agriculture experts say this would likely to lead to higher costs for government-subsidized fertilizers under the Affordable Inputs Program, in which ultra-poor farmers buy at $6 per 50 kilogram. But in his national televised address Saturday, President Chakwera vowed to keep the prices low. He said the price hike is the result of actions by a cartel, which he did not name, and accused it of trying to undermine his Affordable Inputs Program. He says, but what I want you to know is that I and my government cannot allow someone to kill agriculture in this country. Whether one likes it or not, farmers will buy fertilizers at a cheaper price this year. He, however, said the prices might be slightly higher than last year's, but not as exorbitant as they are now. But the Fertilizer Importers Association in Malawi, a group of fertilizer importers, justifies the current price rise. Speaking in Malawi Parliament Wednesday, the group said the rise is dictated by the international market, which is facing the rise in fertilizer's raw materials like phosphate. In response to the rise in fertilizer prices, the Minister of Agriculture announced in July that it has trimmed the number of beneficiaries of the subsidized farm input program this year from 3.7 million to 2.7 million. But Chakwera has reversed that. He says, I will not allow anyone to remove any family or village from the list of beneficiaries of the cheap fertilizer. If there are people I vowed to fight for, they are the farmers. Dr. Bechani Cheleni is a lecturer in economics at Malawi University of Business and Applied Sciences. He says farmers should do organic farming which largely relies on manure.
This organic way of farming is the way to go. We just need to propagate it to make sure that everyone understands the how, what is the best way of doing it. Once we do that way, I think the issues of biodiversity, they will come in, and I'm very, very sure that at the end of the day, we are going to benefit as a country economically and also in terms of our own health.
But Farmers Union's Nyirongo, also an agronomist, says manure cannot stand alone.
So what we have seen as farmers is that if you use manure, you improve the health of the soil and you enable the soil to utilize the fertilizer that you apply to a crop. So if, for example, you combine manure with inorganic fertilizer, you get the best yield.
That was reporter Lanek Masina in Blantyre, Malawi. It is time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the World Athletics Under 20 Championships in Nairobi, which ended on Sunday. The championships recorded 4 World Under 20 records, 15 championships records, 11 area Under 20 records, 68 national Under 20 records, and 10 national senior records. The final day of the championships saw Jamaican women and the South African men broke the Under 20 records in the 4x100 meters relays. The home team, Kenya, topped the medal table with 8 gold, 1 silver, and 7 bronze medals, ahead of Finland with 4 gold, 1 silver. Nigeria came third with 4 gold and 3 bronze medals, while Ethiopia was fourth with 3 gold, 7 silver, and 2 bronze medals. In other fascinating statistics from the World Under 20 Championships shows that from more than 100 countries that competed in Nairobi, 18 teams won gold medals, 35 won medals, and 63 had top 8 finishes. Nigerian athletics reporter Deji Ogembo, who is in Nairobi, tells me the championship was highly successful.
Well, the championships has been massive for World Athletics. It was on the verge of being cancelled because of the COVID pandemic. Nairobi was given the hosting rights in 2018 after they successfully hosted the World Youth Championships in 2018. They've done a decent job, to be honest. In terms of quality of participation, a bit sad. Some of the top countries like the United States pulled out due to COVID concerns. Same as Great Britain too. Again, Germany also not participating, and Australia, but it hasn't taken much gloss out of the competition itself.
All is now set for the 30th edition of the FIBA AfroBasket 2021 Championship that is scheduled to take place in Kigali Arena in Rwanda. The AfroBasket tournament will get underway on Tuesday, August 24th, with 16 teams competing. Reigning African champions and second-ranked side on the continent, Tunisia heads to the tournament as one of the favorites. But as head coach of the Tunisian basketball team, Dirk Boerman, explains, they are not leaving anything to chance.
So I think we are one of the teams that has a chance, but a lot of things have to go right. We have to stay healthy. We have to play well in the big games, make big shots, make big plays. In a 10-day tournament, anything can happen.
Another team heading to Kigali is Kenya. The East African country is making a return to the AfroBasket after a 28-year absence. A Congolese international, Fabrice Nsakala, who collapsed on Saturday while playing for his Turkish side, Besiktas, is said to be recuperating. The defender is recovering in hospital after he collapsed on the pitch in their meeting with Gaziantepspor on Saturday. That's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, August 23rd edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all our engineers, I'm James Barty in Washington, wishing you will have a wonderful week.
We are always glad to have our listeners throughout Africa tuning in to our newscast covering Africa news. Tune in on the top of each hour 24/7. VOA is your trusted source of news and information.